Mango Funa Tizi Cheza.
Remember where you got it from. Stop your music problems, don't see old.
Tiga maenda kwa milesa. Anta mango disekelela. Am I really in love with you?
Ponda pola kwika ungandi uzende samale zoma swela na mtema unduzende wale kulonjeza zo sateka mulibe mwako mdegesha ndale. Remember oda kwada kodinde dalele unkaru zandi kwa kila kodinde digilebe ayo vele. Love with me, all mango ni pepeleza. Are you really in love with me? All on tabu kundi taita. Are you really in love with me? All on mango ni pepeleza. Are you really?
Baby momo chikambia shimandi talikia divo mawanga wako amango sinta baby momo wakumbia inenkawabia yeah, you're real.
Are you real?